boy call me number one.
It's good, Daddy.
Baby, your eyes on my phone. Yani utadhani body langu sexy, sexy uriyoni. Yeah. Always on my phone. Unatazama nani anaini taxi, taxi ajabu umuoni. You better know upendo wangu umeugeuza fimbo. Haya ni mapenzi so wimbo. Machosi yamekuwa wimbo. Hadi na misi kuwa single. Moyo unapenda amani kwanza, kisha vitu vya thamani. Wai umalizi ukianza katuko mahakamani. You better go. Baby, I'm ready to go.
Rumba. You better go. I will let you go. You better go. I will let you go.
Sija kupenda unitende.
You better go. I will let you go.
Wende amani.
You better go. I will let you go.
Harina misi kuwa single. Zenu na kichwa cha nyoka si uwezi mzigo wa mawazo. Ninachofia meno yatanitoka, nguvu za kusukumana sinazo. Nalika kuchoma mkuki, mbona damu zinanivujia mimi. Na kukuchiti sikumbuki, baby utaniamini lini. Furaha imepotea, kila kitu kwako nakosea. Kujitetea hadi nishaanza kuzoea. Moyo unapenda amani kwanza, kisha vitu vya thamani. Wai umalizi ukianza katuko mahakamani. You better go.
Baby, I'm ready to go.
Rumba.
You better go. I will let you go. You better go. I will let you go.
Sija kupenda unitende.
You better go. I will let you go.
Wende amani.
You better go. I will let you go.
Hadi na misi kuwa single. It's when the boy call me number one. Yeah, he call the music worldwide.
The Mix Killer.